madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ballaaran oo xalay magaalada hargeysa loogu sameeyey bandhigga buug laga qoray madaxweynihii hore ee somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo. madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in somaliland in xilliyada doorashooyinka inta badan ay diirimaad afkaar kala duwan iyo weliba xumad ay doorashooyinku wataan ay leedahay, waxaana uu meesha ka saaray in dhibaatooyin dhinaca nabadgelyada saamayn kara ay ka dhacaan somaliland.
waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social media ayaduu ka warwaraan nabadgelyo xumaa laga warwaraa, waxbaa dhici baa laydhaahdaa. waxaa laska bishaaranaya caawo cabdulqaadir jirde oo odey weyn ah oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ugu degan kabtanka iyo jawigu halkaa caawo ka muujiyey waxay noo sheegeen bishaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax uleeda ku dhamaan. anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaatinahay oo aan ka badan xafiirtan siyaasadeed oo marka doorashada galay yar kale mudaaharaad oo guur yar, laakiin se dadku u dhagayaa iyaga aday social media xashaaka lah in ummad oon ama community dhan ama dad dhaloodayaan u dagaalamayo oo waxa soo jeeda waa kuma jiraan araydi ka badan qaadaya.
dhinaca kale madaxweynaha somaliland waxa uu sheegay in saamaynta tiknolojiyadda casriga ah ee isgaarsiinta ee waqtigan iyo baraha bulshadu inay saameyn ku leeyihiin bulshada.
qofka waxa wada waa tiknolojiga casriga hadalkii kii joogay baar la fadhiyay london ama minnesota ama australia inanka meel jooga dagaaaaaaa uleen waxay haduu ilaa hadla kharashaan ubahanahayna iyana cidku soo maraayo goolbeliga garmayna markaa dagaalkan meel baa kula shaydaariya wade dadka yuusuhdeeshaki ayna wax weyn isu qaadeen taana intaasaa ku dhaafaya balaa ma jirt insha allahu dalka nabadgelyana doorashada ku geli nabadgelyana ku wadi dadka mucaaradkaana badankooda qolada cusada ooa cusubna qolo qodada siraaya soo dhaliya baa joogto iyaga laga wadeeri maayo qoday kareenkaa ka soo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusuba inay ku daran doonaan baaa koofee xisyada mucaaradka hadde waa mucaarad xeerka daaya hayar xantamaane yaa la caburanyaa cabdulqaadi waa ogoaysa mucaaradada.
dhinaca kale cabdilaahi geeljire oo ka mid a saraakiisha sarsare xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa tilmaamay madaxda looga baahan yahay in doorkooda ay qaataan oo laysu soo jiido dadka inta badan aarahda siyaasadda kala duwan qaba.
innagay nooma taallo colaadi dad walaalaa baynu nahay, dad wada jira baynu nahay, madaxdeenna waxaynu ku dhiirigelinaynaa iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahay inta dhiman ee isu soo jiidaysa dadka ee walaalaynaysa ha ku dhiiridaan.
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa.